Bwana ni mimi uliyetendea mema, nimekuja kutoa shukurani. Mimi mmoja wa wale kumi uliyowatendea mema, nimekuja kutoa shukurani. Mimi mmoja wa wale kumi uliyowatendea mema, nimerudi na shukurani. Sauti yangu ni ndogo, ila nimeamua kushindana na ndege wa anga kuimba sifa zako. Sauti yangu ni ndogo, ila nimeamua kushindana na ndege wa anga kuimba sifa zako. Kabla jogo iwike,
takusifuwe.
Jogo iwike,
takusifuwe. Takusifuwe. Asante.
Kabla jogo imbe,
takusifuwe.
Jogo imbe,
takusifuwe.
Wacha ni kusifu tu.
Takusifuwe. Asante. Kabla mfuwa inyeshe, takusifuwe.
Mfuwa ya baraka,
takusifuwe.
Wacha ni kusifuwe.
Asante.
Oh, kabla jua iwake, kabla jua iwake,
takusifuwe.
Ingarishe maisha yangu,
takusifuwe.
Hey, kabla ujibu maombi yangu, wacha ni kusifuwe. Wacha ni kuimbie mie, hata kabla ni bariki Yesu, kabla ni bariki mie, wacha ni kuimbie, ni kusifuwe. Asante. And let the morning bring me word of your unfailing love, for the things you did yesterday, for what you have done today, and what you are yet to do tomorrow. I will feed your heart with praise, even before you feed mine with peace and joy. Before you bless me, before you answer me, Lord, before you heal me, I choose to sing, I choose to worship and praise your holy name. For I only came to say thank you for the things you did yesterday and for the things you will do tomorrow. Thank you, Lord.